nisiaibike milele, kwa kiyako uniponye, unitege sikio lako. Oh, oh, nimekukimbilia Bwana, nisiaibike milele, kwa kiyako uniponye, unitege sikio lako. Maneno ya kinywa changu, mawazo ya moyo wangu, Bwana, na matendo yapate kibali kwako.
Yeah. Yesus.